proud, I do stand out. Listen to my vibes, the way they leak out. I can't tell you lies, I do give you some rank. Listen to me, baby, stop being shy. Nakupenda sana, na siyezi hanya. Mina we mama, telekezana. Nikiwezekana, tutazeshana. Msupa kama wewe, mbona nsikupende. Ulinitoa soko, nilikuwa mwewe. Acha wale wenye, wivu waseme. Najua we mama, huwezi nidanganya. Nipe mapenzi, yale ya kweli. Sio ya mwezi, wala weekendi. Njo mama, nikuite mami. Nami, unite daddy.
Give me love, give me love, give me love.
Na mipaka njo mami kana mi njo mami huishi nami njo mami